Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango twogera kwa gahindura ati muriganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Radio Itahuka ijwi ry'ihuriro nyarwanda ivugira Washington DC turabasuhuje mwese abateze amatwi ku mugoroba w'uyu munsi aho turi ku cyumweru ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2021 mukaba muri kumwe nange Chantal Nyange muri studio za Radio Itahuka. Bakunzi ba Radio Itahuka rero nk'uko mumenyereye ku cyumweru n'umunsi turagezaho ikiganiro ubukene n'imibereho mibi y'abaturage aho turebera muri rusange uko umunyarwanda yifashe mu Rwanda, uko umunyarwanda ahagaze, uko umunyarwanda amerewe, uko umunyarwanda abayeho. Umunyarwanda abayeho ate mu Rwanda? Umunyarwanda ahagaze ate? Umunyarwanda amerewe ate? Kariya gatsiko ko kamugejeje kure kubi. Kariya gatsiko karamutsikamiye. Kariya gatsiko ntikagituma ahumeka. Umunyarwanda nta buhumekero afite mu Rwanda. Umunyarwanda arirya, mwanjye kuvuga ngo arirya akimara, kwirya akimara byo ntibikinashoboka kubera yuko asigaye ageza aho yambuwe utwe twose, yambuwe gakondo ye, nta kubaho, nta kuvuga, nta guhumeka, nta kunyeganyega. Umunyarwanda nta buzima afite muri ruriya Rwanda, ntabwo rwose mbishyize muri makeya niko nabivuga. Umunyarwanda arakubitwa, umunyarwanda aravuga, umunyarwanda nta burenganzira kigira bwo kuvuga ibimubangamiye. Aravuga ikimubangamiye baturasuzuguye wanga igihugu. Umunyarwanda aravuga ati mwingirira nabi na by'akabizira. munyarwanda nta nuburenganzira iwe akigira byo no kureba no kuba yagira n'icyo yatunga byo ntibikibaho. Kariya gatsiko rero karanze karamubangamiye, kariya gatsiko karanze gakomeze kumutsindagira, kazamutsindagira kugeza ryari, nibyo ngewe nibaza buri gihe. Umunyarwanda uzakomeza kubaho muri ubwo buryo kugeza ryari? Uzakomeza gukubitika nta mu mashyi, nta mu mudiho, nta mu majya, nta mu maza? Uzakubitika urebera, ukomeze kurebera kuzageza ryari? Munyarwanda rero uri mu Rwanda niwe ubabaye, niwe ubangamiwe, haguruka, haguruka wirwaneho, haguruka uvugirize indura ku gatsiko, haguruka ugasukume, kagende kaguha amahoro, haguruka wirwaneho rwose we gukomeza kubabara no kubabazwa gutyo, kubera ako gatsiko kaje kakaba karikanyije karihariye ibintu byose, kumva yuko ngo ari byose kagomba kubishyira mu mifuka yabo, ubundi kakabaho neza n'urubyaro rwako. No, umunyarwanda nahaguruke yirwaneho rwose. Bakunze ahadita ukarereka ni kuzima amagambo byose tubirebere hamwe muri iki kiganiro. Ubukene n'imibereho mibi y'abaturage mutegurirwa kandi mukagezwaho na Bwana Edouard Kabagema. Bwana Edouard Kabagema, niba muri kunyumva ijambo ni iryanyu.
Ndakumva neza cyane Chantal, nawe uranyumva?
Yego, ndakumva neza Bwana Edouard Kabagema.
Urakoze cyane, ndagushuhuje ngasuhuza na Serge mufatanye ku buhanga bw'ibyuma. Ngasuhuza n'abanyarwanda bose badukurikiye baba mu Rwanda biri mu gihugu cyangwa se hanze yarwo. Ngasuhuza kandi abayoboke b'abanyarwanda abari hose ku isi n'abandi barwanashyaka, abandi mashyaka yose dufatanya mu rugamba rwa demokarasi, ndetse ngasuhuza n'abantu muri sosiyete sivile. Uyu munsi rero tariki ya 13 z'ukwa gatandatu 2021 tubafite ikiganiro cyanyu mukunda cyane, imibereho mibi y'abaturage. Ndafatanya na ndabona Cedric yahageze, ndamuhira mu kanya. Dufite ingingo enye nyamukuru, turazihutisha ntabwo ziri bube ndende. Reka mbanze mbahe Cedric mu Bwongereza, nawe abanze basuze. Cedric uratwumva?
Yego ndabumva, muranyumva?
Wewe turakumva Cedric, wasuze abatwumva nawe Cedric, jamu ni ryawe.
Murakoze. Bwana Kabagema, Madame Chantage, Bwana Serge, abanyarwanda bavandimwe, inshuti z'ihuriro, abasanya urugendo b'ihuriro nyarwanda, abanyarwanda, rwose nishimiye kuba ndi kumwe namwe ku uyu mugoroba muri iki kiganiro. Murakoze.
Urakoze Cedric. Uyu munsi rero tariki ya 13 z'ukwa gatandatu 2021 tubafitiye ikiganiro kigira kiti ititre yacyo ni ukuvuga ngo uhagarariye u Rwanda ku rutonde, ari ku rutonde rw'abadiplomate bahambirijwe na Afurika y'Epfo kubera gucuruza inzoga za magendu. Hari inkuru zanyuze mu binyamakuru byinshi, kandi hari na izo nkuru zanyuze no ku mateleviziyo amwe n'amwe ku isi, bavuga ko hari abantu abadiplomate, abantu bahagarariye ibihugu byabo muri Afurika y'Epfo bahambirijwe birukanwe muri Afurika y'Epfo ngo kubera ko bakoresheje amakarita y'ubudiplomate bakagura inzoga za makeya, noneho bakajya kuzicuruza hanze. Donc turareba ikihishe inyuma muri turareba ibihugu bavuga ahangaha, ni inkuru nyine turi busesengure gatoya. Mu ngingo ya kabiri turareba ikibazo cy'abanyarwanda barimo kwirukanwa mu Rwanda, turareba turi busesengure tubone ko impamvu zituma abanyarwanda birukanwa mu Bugande zitandukanye n'impamvu zituma abagande birukanwa mu Rwanda. Turabireba aho bitandukaniye. Ingingo ya gatatu turareba ahantu COVID ngo irimo kwiyongera mu Rwanda, Rwanda rukaba ngo rwarahagaritse ingendo zarwo za Rwanda ya mu Bugande zijya mu Bugande zijya mu Antibes cyangwa se zivayo. Ahangaha rero umuntu yakwibaza ati ntabwo hashobora kuba harimo n'ikibazo cya politike, ko ubundi u Rwanda rwari rutuwe indege za Rwanda yazijya mu bihugu birimo COVID-19 rwose zikagenda zikigendera, ibindi bihugu bigahagarika zo ntizihagarike zikagoma zikagenda, kandi batigeze batubwira ko hari abantu barwaye COVID bavuye muri ibyo bihugu birimo COVID nyinshi kurusha Uganda. Ahangaha bishoboka ko hashobora kuba harimo ikibazo cya politike, abantu b'i Bugande baravuga ko u Rwanda rushobora kuba rwabikoze kugira ngo ruharabike cyangwa rutese ruhe isura mbi ubugande mu mahanga kwani ko umuntu yabyita ingingo ya kane ariko ituragire ya kabiri turaba ko Kagame yashyizeho abambasaderi bashya abambasaderi nibande babohereje mu bihe bihugu abo ambasaderi himba arafite ikintu abavugaho aravuga ko muri rusange abambasaderi ba Kagame hari baba bafite imiziro ikomeye cyane harimo bafite imiziro ikomeye cyane ku buryo batagombye kuba ambasaderi ariko bakavuga ko kugira ngo umuntu ambasaderi mu Rwanda agomba kuba hari ibintu yujuje ugomba kuba ngo uri incompetent donc udashoboye akazi cyangwa se ukora ibindi byaha runaka ngo turareba rero ibyo Himbara abivugaho turareba abantu aho babohereje turebe nuko Himbara asobanura icyo kintu ko Kagame afata abantu b'abanyabyaha bafite imiziro akaba aribo agira abambasaderi mbo inkuru ya mbere rero tuheraho ni inkuru yo muri Afrika y'Epfo ivuga ko hari iminyamakuru byinshi byandika inkuru y'aba badiplomate benshi bahawe amasaha ngo bahawe amasaha yo kuva muri Afrika y'Epfo kubera ko ngo bakoresheje amakarita yabo y'ubudiplomate abemera kugura inzoga za makeya zitariho imisoro muri za duty free noneho bakabihinduramo uburiganya bakarengera ntibagure gusa izo kunywa iwabo ahubwo bakagurira na bagenzi babo bakagura n'abandi bantu prive ndetse abenshi ngo bakoreshaga iyo karita bakaguza inzoga za make zitari imisoro bakajya kuzicuruza mu bahanze mu bantu bacuruza inzoga ubwo rero urumva ko leta ya Afrika y'Epfo yagiye bacunga ubwo bamwe yarabafashe turababwira mu kanya ibi bintu byo ku bari abadiplomate abantu bahagarariye ibihugu byabo ambasaderi bahagarariye ibihugu byabo muri Afrika y'Epfo bajyaga kugura inzoga za make nyine zitari imisoro noneho bakajya kuzicuruza hanze kandi bitemewe ngo byahombeje Afrika y'Epfo amafaranga y'amarandi amafaranga bakoresha wabo ngo n'amarandi ngo byahombeje Afrika y'Epfo ngo amarandi miliyoni ijana buri kwezi wenda ni ashobora kuba nka miliyoni esheshatu wenda cyangwa zirindwi z'amadolari zirindwi cyangwa hafi miliyoni umunani z'amadolari buri kwezi kubera iyi forode y'inzoga yakorwaga n'abari abambasaderi muri Afrika y'Epfo ndetse hari abantu bavuze ko ngo babonye ngo ntabwo ari abadiplomate bo muri Afurika gusa hari ikinyamakuru nasomye kivuga ko ngo bafashe inzego z'umutekano inzego zishinzwe imisoro niba ari ngo South Africa ngo Revenue Service ngo zafashe ngo umudiplomate w'umudage yagiye kugura inzoga akagurira n'abandi bantu batatu bagenzi be ngo ziramufata ziramukacira zimugwa gitumo kwa arimo kugura izo nzoga ntigurire wenyine akagurira n'abandi bantu kandi bitemewe noneho rero ibyo abo ambasaderi bo mu Rwanda nakona ambasaderi abo ambasaderi bahagarariye ibihugu byabo muri Afrika y'Epfo bafashwe muri ubucuruzi bw'amagendo bw'inzoga ni bandi hari ibinyamakuru bimwe na bimwe byagiye byandika inkuru ariko ntibishyireho ibihugu byose bakavuga Lesotho gusa abandi bakavuga Malawi gusa abandi bakavuga Malawi na Lesotho ariko hari ibinyamakuru byabatohoje ko hari ikinyamakuru cyavuga ni benshi ntabwo ari abo ngabo gusa hari ibinyamakuru nk'icyo kitwa ngo News 24 n'icyitwa ngo Maravi ngire ngo byashyizeho urutonde rw'ibihugu byinshi byabo badiplomate bafashitiwe muri ubwo buriganya muri iyo magendo cyangwa se muri iyo forode yo gucuruza inzoga muri Afurika y'Epfo noneho aba ambasaderi rero ngo bakaba barahawe igihe gitoya ngo bakaba bavuye muri Afurika y'Epfo ngo barirukanwe niko babivuga cyangwa se barahambirijwe ibyo bihugu rero aba ambasaderi rero n'abahagarariye ibihe bihugu aba ambasaderi bavuga muri iyi business cyangwa se muri ubu buriganya muri ubu bucuruzi bw'inzoga butemewe na ambasaderi w'u Rwanda muri Afurika y'Epfo wa Lesotho wa Ghana wa Guinea wa Malawi n'u Burundi mbo inababwira ikinyamakuru nabivanyemo kugira ngo wenda bitaza kwitwa ko ari impuha ikinyamakuru nabivanyemo reka nkibashakire nkibabwira hari ikinyamakuru cyitwa The News 24 cyo muri Afurika y'Epfo ikinyamakuru cyitwa News 24 News 24 nicyo cyanditse ngo ngo abadiploma ngo inzego zishinzwe imisoro muri Afurika y'Epfo ngo zafashe aba diplomate bacuruzaga arukoro bakahombya Afrika yepfo amarandi imiliyoni ijana buri kwezi. Hari indi nkuru ivuga ngo iyo nkuru iravuga ngo niyo mu kindi kinyamakuru kitwa Domaravi Post kiravuga ngo South Africa guverinoma ya Afrika yepfo ngo yirukanye aba diplomate ba Malawi, Rwanda, Guinea, Lesotho, Burundi kubera kunyereza imisoro cyangwa se gucuruza gukora ubwo bucuruzi bw'inzoga butemewe bwa forode. Wumva rero ko ntabwo ari byo duhimba ni ibinyema. Hari ngo hari na televiziyo zimwe zamwe zagiye Al Jazeera yabivuzeho, hari n'izindi televiziyo ngo zavuze. Numva hari televiziyo, hari umuntu wambwiye ko hari televiziyo y'Uganda yabivuzeho ibingibi. Wumva rero ko ntabwo ari impuha, nuko bimeze, nuko bihagaze. Murumva rero ko aba diplomate ba Kagame bakora nabo ibintu bitoroshye. Nubwo bavuga ngo bamurwanya bari mu mahanga nibo bamerewe nabi, gusa urumva niba nabakora aferi nk'izo ngizo ntabwo ari aferi zihesha igihugu cye icyubahiro. Mbo reka ndekera aho ngaho. Cedric, ni informasiyo twahaga batwumva, ariko nibo nawe ufite ka komantere watanga wagatanga ijambo ni ryawe Cedric.
Murakoze. Abanyarwanda, kigaragara aha ngaha niko ni amahame yagenga imiyoborere ya FPR. Urebye neza ibintu bibakuriva hejuru bisesete bigenda hasi, tureba tubona ukuntu y'imiyoborere ya FPR. Kuko leta y'u Rwanda ni leta y'amabandi, ntabwo bakurikiza amategeko, ntabwo bakurikiza amategeko, yari amategeko yo mu Rwanda, yari amategeko yo mu mahanga. Urebye nko muri COVID kuntu yatangiye icisha abantu inzara, bakora ibiki ngo base neza imbere y'abazungu, bavuga ngo ya hari n'amavideo twagiye tubona kare umwaka ushize bagitangira bafashe umwana, hari abapolisi bari kukubita umwana bagiye kumwica. Abantu benshi bagize ibibazo muri iki gihe cya COVID mu Rwanda kubera ko ngo bari bakurikije amategeko ya COVID. Noneho ngo diplomasi nyarwanda, diplomasi ya FPR muri South Africa ngo iri gukurikiza amategeko ya COVID muri South Africa, ariko n'ubundi abashuti bacu muri South Africa nyigakora ngo batangaye cyane, kubera ko ntabwo ari ubwa mbere diplomasi y'u Rwanda ya Kagome idakurikiza amategeko muri South Africa. Turibuka ko bigeze guhiga umugenzi wacu mu ihuriro nyarwanda Patrick Karegeya n'abandi, nyuma yaho barabica babicira aho ngaho. Aho ngaho rwose igikara ko leta y'u Rwanda ari leta y'amabandi itakurikira amategeko, ko ibihugu byose byagombye kumenya ko ntabwo bagombye kubareba nk'igihugu gisanzwe n'ibindi bihugu bikora diplomasi. Bagomba kumenya ko iyo bafite ambasade y'u Rwanda bafite rwose icyicaro cy'amabandi rwose batakurikiza amategeko. Murakoze.
Urakoze Cedric. Hari wavuze ngo ndumurebuka ya magambo umuntu wavuze ngo FPR si nyoko ngo nuko nka vuba vuba. Urumva iyo guhaye umwanya nuko nka vuba vuba, kuko ntabwo FPR ari nyoko. Ubwo buri wese arirwana habazi ko ingoma igiye kurangira. Urumva ko uwo bahaye akanya wese ni ukugira vuba vuba akavana amaye, barabibona. Ubwo nitugera ku mubano w'u Rwanda n'Ubugande muri ubone ko ngo ibibazo bitoroshye cyane. Abenshi ubu ngubu bari kubona ibintu bigana aho umuyaga huhugera, nako aho mu cyerekezo umuyaga huhujyamo barimo kwirwanaho nyine. Nuko nguko yego barakora ibiteme n'amategeko, ariko ni nyine ni bya bintu bivuga ngo FPR ntabwo ari nyoko. Niba iguhaye akantu, iguhaye umwanya, ugomba ko nka vuba vuba, kuko ejo izaba yakuvanye cyangwa nayo ejo izaba yagiye. Abantu rero barimo gucuranwa kugira ngo ibintu bitabacikiraho ejo FPR izahave bafite icyo basigaranye. Reka mpe ijambo Jean-Pierre, ijambo ni ryawe.
Urakoze cyane Edouard. Reka muri kunyumva?
Turakumva, we turakumva.
Ya, murakoze. Ngusuhuze cyane, suhuze na Cedric na Chantal na Serge n'abandi bose turi bufatanye muri iki kiganiro. Nizera ko kiri buwe cyiza kandi kigira icyo gisigira abatwumva. Mbere rero ndabasuhuza n'abatwumva bose n'abakundana ditahuka muri rusange. Iyo ngingo yenda na mwarimu wayivuze, ariko nge navugaho gatoya, nuko abari abadiplomate FPR yibeshya ngo irajyana muri Afurika mu byukuri iri kugenda ihateri baba iyo mpamvu baguruka tudasiba kubwira abantu bose abahagurukiye nyine guhindura amatwara mwa kiriya gihugu ko ingoma igeze ku buce ikomeza igenda itibaba cyane cyane muri nkariya muri Afurika na Afurika y'Amajyepfo yose abanshi babibwira bati yenda nk'iyo uriya minisitiri wabo w'ububanyi n'amahanga ahagurutse ngo abagiye kuzura ngo umubano w'u Rwanda n'ibihugu bitumvikana nabyo nka South Africa ariko mu by'ukuri mureba ibintu abagiyemo ahubwo abagiye kudiringa n'amabandi baba barashyize ngo muri ambasade kandi bagombye kuba abadiplomate bakorera igihugu n'abanyarwanda so abibwiraga yuko ngo hari relation igiye gufungurwa donc relation umubano w'u Rwanda na South Africa ahubwo murabona ko ibyaha biri kwiyongera haracyari imanza nyinshi za bari abamagigiri boherezayo zitari zacibwa none hajemo na buriya bujura bwo gucuruza ibintu bitemewe mu kindi gihugu ubwo murumva ko mbese wa mugani diplomasiya kiriya gihugu igihugu cy'u Rwanda igeze ku buce ejo bundi nanone twumvise ukuntu babangiye ko badashobora kohereza ingabo zabo muri SADC SADC itabyemeye urumva ko diplomasi mu by'ukuri turi kubwira abantu ngo nimwihane mureke gukomeza kurenganya abantu mu gihugu kuko ingoma iri hafi kurindimuka ntabwo tuba tubabeshya ababyumva bazabyumva ariko batabyumva nabo ntibazavuge ko tutababuriye mu by'ukuri ingoma igeze ku buce kuko mwari mwazize Edward numva aricyo nabamvuze buriya bagomba kuba bagomba kumva murakoze
urakoze cyane reka tujye ku nyungu ya kabiri nyungu ya kabiri turareba ikibazo cy'abantu ba birukanywe mu Rwanda b'abagande hari inkuru yasohotse ya soft power cyangwa kwita soft power cyanditse inkuru ku itariki ya 11 kwa gatandatu 2021 kivuga ko mu minsi ishize cyumwe gishize ngire mu matariki 10 hari abantu ngo benshi mu cyumwe gishize ngo hari abantu benshi birukanywe na leta y'u Rwanda abagande birukanywe na leta y'u Rwanda barahambirizwa bo ariko au départ twareba impamvu abagande birukanywa mu Rwanda ibyo byo murabizi muzi neza ko hashize igihe kirekire imyaka ibiri hafi bavuga batwereka abanyarwanda bahambirizwa muri Uganda bakabashyira mu modoka bakagenda bagatereka ku mupaka bakavuga bati ni mutahe ariko impamvu bahambiriza kenshi ibinyamakuru bitubwira ko abo bantu akenshi baba ari mamagigiri baba ari amaneko baba ari abantu bagiye mu butasi bagiye gukorera leta y'u Rwanda guhungabanya umutekano wa Uganda cyane cyane bagiye guhiga abanyarwanda b'impunzi bahari ngo abashimute abandi babice se ndetse no kwica abategetsi ba Uganda bamwe na bamwe ibyo nabyo bagiye babikora rero leta y'u Rwanda noro babyise ngo guhandura amavunja bagiye batoragura bakabagenda bakabashyira ku mupaka bati mutahe iwanyu nkumva ko hango harimo ibintu by'ubutasi no guhungabanya umutekano w'igihugu cy'igituranyi akaba arizo mpamvu zatumye nyine babirukana abanyarwanda ariko mu Rwanda ntabwo ariko bimeze rero iyo usomye inkuru ya soft power nababwiye hejuru bo u Rwanda rwo ubona ko rwirukana abagande ku mpamvu zitazwi ko ntabwo ari impamvu z'umutekano kuko ahanga ko babivuga ngo harimo abagiye ari abakozi basanzwe bafite contrat yo gukora permis de travail bafite permis de travail uruhushya rwo gukora mu Rwanda noneho bakajya kubona NSS kiriya kigo ngo gishinzwe umutekano ntazi ibyo mu mahanga ibintu nk'ibyo ngibyo NSS zira inzego z'umutekano noneho ziraje zirabwe ziti mwebwe rero amasezerano nako permis de travail yanyu yabaye annulé bayifuse donc uburenganzira bwo gukora mu Rwanda ntabwo bukiriho babufuse ubwo rero nta kintu mugikora hano ntabwo mwemere kuba hano kubera ko ntabwo mwemere gukora muri iki gihugu mwabagahanga kubera ko muri abakozi ko mwemere gukora ubu ngubu no guhambira mu gataha urumva impamvu basobanuye hari n'abandi ngo babarimu bigishaga icyongereza nyiri ngo hari ngo bandi bane abarimu bigishaga icyongereza bo ngo bababeshyeye ko ngo harimo bavuze ngo bafashe ngo babafashe ngo barimo gushaka guhunga u Rwanda ngo banyuze mu tuyira twapanya tuyira tutazwi ariko barimu abo ngabo bakavuga baterekaga ntabwo twiye tuba hangaha twaje umuntu yaraje adusanga imuhira bari abakozi bo muri NSS baraza batugira bati mutahe ntago mugikenewe ntago muri immigrant ntago muri abimukira bakemeye gukora kuba mu Rwanda mufata ibyanyu mutahe birarangiye ngo ntago mwemere kuba mu Rwanda byarangiye bakatubwira bakati batubwira gutyo ariko kutubwira bati kutubeshyira ngo twagiye ngo badufashe turimo gushaka kunyura ku mupaka mu nzira zitemewe za panya ngo ducike u Rwanda dusubira wacu bugande bati nukutubeshyira hari n'uwavuze ngo iyo uri umugande uri mu Rwanda ukora noneho ntuvuge nabi Museveni cyangwa se ntuvuge nabi ubutegetsi bwa Uganda ngo icyo gihe ubufite akaga gakomeye kubera ko bagushakira ibindi byaha ngo bakakurega ibintu bya korupsiyo ibintu bya ruswa cyangwa se bakakugerekaho ibyaha byo gufata ku ngufu gufata abakobwa cyangwa abagore ku ngufu niko umuntu yabivuze ibyo bintu mwabisoma muri icyo kinyamakuru kitwa Soft Power noneho rero uko bigaragara murabona ko u Rwanda rwo rufata abantu ntago rugaragaza icyo babagiriza ni ukuvuga ngo terimide turabaye yarangiye gusa genda utahe nk'ubu ngo bavuga ngo umuntu bamufashe ashaka gusubira iwabo ariko ngo gushaka kunyura ku nzira za panya yumva ko ntacyo ntago ari cyagiye gitangaza umuntu yabasubira iwabo se ukamufata ukajya ku icyaha kiri hehe niba umuntu ahunze ashaka gusubira iwabo wamushaka iki donc urumva ko abanyarwanda bubikanwa ku mpamvu z'ubutasi impamvu zo guhungabanya umutekano wa Uganda ariko mu Rwanda ho ni impamvu zitazwi neza nta kintu kigaragaza abari abantu babashinja kuvuga ngo permis ngo uburenganzira bwa gukora ngo bwarangiye gutaha urumva ko ni ibintu bitumvikana ikindi rero kinababaje muri ibi bintu nuko ntawe najya gusubira mu mateka y'ukuntu umubano w'u Rwanda na Uganda wapfuye ibyo murabizi ikibabaje ahangaha ni ukuntu u Rwanda kenshi rujya ruvuga ngo rwose ngo mu muryango wa East African Community tugiye kugira pasiporo imwe tugiye kugira isoko rimwe rukumbi tugiye kujya twivuza ahantu bamwe ubucamanza bumwe ndetse turashaka kuzaba igihugu kimwe ibintu nk'ibyo ngibyo kandi bakabyandika ubona ari ibintu basa nk'aho bemera ariko se abantu bavuga ngo bashaka kugira pasiporo imwe nako baranavuga ko ejo bundi ku itariki ya 28 z'ukwa gatandatu haza pasiporo zaba zemeye muri kariya karere ni pasiporo z'uriya muryango wa ES naho pasiporo zo muri buri gihugu zizata agaciro ni ukuvuga ko hari pasiporo z'ikoranabuhanga zizakoreshwa zizatangira gukoreshwa ari pasiporo z'uriya muryango wa East African Community ukibaza rero uti uriya muryango uriho cyangwa ntago uriho niba mwabonye Kagame ejo bundi avuga ngo yubatse ngo utuntu tw'utuburiro ku mipaka y'i Burundi n'i Bugande utuntu tw'utuburiro kugira ngo abaturage be batajya kwivuza i Burundi cyangwa batajya kwivuza i Bugande none urabona arimo guhambiriza abakozi abantu bakoraga akazi bamaze imyaka 10-12 ingahe bakora mu Rwanda uburenganzira bwabo bwo gukora bagahita babuhagarika kukanya bavuga ati mutahe ukibaza rero uti iyo uriya muryango wa Afurika y'Iburasirazuba uriho cyangwa ntago uriho kuko ibintu byose aya mategeko yose bica ni ibintu aba baturage bemerewe gukora aho bashaka abanyarwanda bemerewe gukora muri Tanzania kwiga gukora muri Tanzania bisanzwe no gucururizayo abanyarwanda barabyemerewe na nibyo bihugu byose byemerewe kuza mu Rwanda abantu bakaba bahiga bakahakora bakahacururiza bakahatura kwatura ntabwo nzi niba byemewe ntabwo mbizi kubera ko numva South Africa nako Tanzania yarashyizeho veto kubera ko abanyarwanda bateraga ikibazo gikomeye Tanzania ariko urumva ko hari ibintu byinshi abantu bemerewe bavuga bati ushobora gufata ubwishingizi bwawe ukajya no muri Kenya bakavuga ibyo barabiteganyaga kuri ufite ubwishingizi bwawe uri mu Rwanda wajya muri Kenya ukivuza bakaza kuvuza n'uwo muri Kenya akaba yaza mu Rwanda akivuza ukajya muri Sudan ukivuza ariko urumva ko urebye ukuntu bari abantu babanye nabi wibaza niba aho uriya muryango ukiriho usa nkaho wapfuye byarangiye murabona imihanda bamwe bari kugenda baharura imihanda bagakontrola igihugu runaka ibicuruzwa ntibyemere kuva hano bijya hano imipaka barayifunze barahambiriza abakozi barabuza abantu gutura mu gihugu runaka bakabahambiriza urumva ko uriya muryango anfete warapfuye kandi nyirabayazana muramuzi ni Kagame Kagame ataraba perezida uriya muryango wakoraga neza n'ibibazo byose biri muri uriya muryango wa East African Community byose bituruka kwa Kagame byo murabizi kubera ko ni umushwanyi nkuko bakunda kubivuga ubushwanyi n'amahanga ariko bavuga ya diplomasi n'ubushwanyi n'amahanga urabona ko ibintu byose ibibazo byose bikora nako biri kariya akenshi bituruka kwa Kagame ukabona rero kukibaza rero niba uriya muryango uriho bikakuyobera ikindi umuntu yavuga kuri ingingo nuko hari ibinyamakuru byagiye bivuga ko byo mu Rwanda byo mu Bugande nyire ngo bimwe na bimwe bivuga ko u Rwanda rufite akaboko gakomeye mu guhungabanya umutekano wa Uganda bashyiramo ko bavuga ko ariko icyo ntago ari gishyashya bavuga ko Kagame yashyigikiye bari abantu muri ariya matora ya perezida Kagame kari akavuyo kahabaye Kagame yarakari inyuma harimo akaboko ka Kagame ikindi bakavuga ko ibinyamakuru byinshi bikavuga ko cyangwa se bimwe na bimwe bikanavuga ko muri kuriya gushaka kwica uriya generali nimbari wa mala uriya barasheje ubundi na ntapfe bakamukomereza gusa ako kica umukobwa we hari ibinyamakuru bivuga ko Kagame nawe yaba ari inyuma yiriya atake kubera ko ngo babona ko ari ikintu cyari kiri byene organize cyarateguwe neza cyane ibyo binyamakuru bimwe na bimwe bigenda bibivuga ukavuga ukabona rero ko umubano w'u Rwanda na Uganda ntago uri hafi gukemuka harimo ibibazo bikomeye cyane ndetse n'ibinyamakuru bivuga biti biriya bihugu byombi ibintu bizakizwa n'intambara aho byageze ntago bigisubira inyuma bati intambara yonyine niyo izakemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Uganda ubwo rero ntabwo sinapartajaho iyi information n'abantu babyandika uko babibona ngewe siko mbibona nida ntago ari kubona buri wese abivuka byumva ariko iyo abantu batangiye kwandika biri bati nta kindi gisigaye nta kindi kizakemura biri kizakiranura biri bihugu n'intambara gusa izabikemura ubwo urumva rero ko muri gahunda abanyarwanda ibyo abantu bakora mu Rwanda gahunda muri gahunda zabo icyo kintu cyo bagomba kugishyiramo bakamenya yuko ejo cyangwa ejo bundi hasho ibintu bishobora kuba bibi urumva ntabwo ari abanyarwanda bavuga n'abantu ibinyamakuru biba bisesengura gutyo ariko iyo abantu batangiye kuvuga ibintu nk'ibyo nawe ugomba kubitekerezaho ubwo ugatangira kwitegura ukavuga uti ejo bundi bizagenda bite ufite icyo yibikaho akakibikaho ufite icyo ahungisha akagihungisha kubera ko ngumva ko ibinyamakuru byasabye kuvuga ibintu nk'ibyo ngibyo bavuga bati nta yindi nzira isigaye nta kundi bizakiranuka ni intambara gusa ubwo ntago ari twe tubivuga ni ibinyamakuru byo ngiyo byandika yego ntago ari byinshi byandika ibintu nk'ibyo ngibyo ariko harimo ibyandika bimeze gutyo ubwo urumva rero ko ngo harimo abavuga ngo imfubyi ngo yumvira harya mu kingo yumvira mu rusaku cyangwa se ngo wawo ni ngo babwira make abinda akiyumvira urumva babwirwa make ibindi akiyumvira nyine ubwo urumva rero ko abanyarwanda muri gahunda zabo bagombye n'icyo cyo kugishyiramo bakamenya ko wende ejo hashobora kuzaba hasa ukundi bagatangira kubitegura kuko nabi babwiye ugiye icyo yibikaho akakibikaho ugiye icyo awungisha akagihungisha hakiri kare ko nta wamenya ko ejo hazaba hasa murakoze reka njye kwa Jean Pierre oya reka Jean Pierre kamanze kamanze kwa Cedric Jean Mundiao
murakoze umuyobozi w'ikiganiro kwa gatanu bwana Itimaki yayivuze neza yavuze rwose Kagome akora ibintu bya projection kandi nibyo ibintu byose akora abyitira abandi Kagame guhambanya umutekano w'u Bugande n'ibindi bihugu Bugande Burundi Kongo abategetsi b'ibyo bihugu hari bamwe mwagiye mubona agerageza kubica abakuru bo mu gisirikare byabo babo abantu b'abasirikare gusarura kwiba ibintu n'ibintu akora yarangiza kandi bikuva kera sibyo ndikuva kera urebye ukuntu yatangiye muri Kongo agenda za tingitinga kica abantu cyangwa ngira ngo aho muzi kujya zica abantu ngo utugiye kugarura abanyarwanda bari nera hamwe akagenda kica abana n'abagore n'abanyarwanda abanyarwanda bose kagira yini ibyo ngibyo kwa ngo yango ngo hari abantu we ngo yaje gutabara abatutsi bari bari kwicwa n'intera hamwe ariko wajya kubona ukumva bakizito n'abandi bose arabishe akavuga ngo ya ngo mu Rwanda ngo ni igihugu gishaka gukurikira the rule of law ariko Burundi bwo ni igihugu kiyobowe nabi n'abantu badakurikira the rule of law baba bashaka guhiga abapoza babo yakumva bishe kwigendera atayigihe urukubona hangaha ari u Rwanda urebe ari mwavugaga hari umuntu wavuze ngo Kagame ngo u Rwanda rwa Kagame nago rufite nigute yabivuze ngo nago bafite icyo kintu cya strategy in strategy in depth rero na operations in depth nkuko bavuga mu gisirikare for example for this in depth the operations in depth ari gutekereza ibintu biri deep byo gutekereza ngo ko nago ko ibintu bikorwa muri 3 and 4 dimensional ko gutekereza ko hari ibintu biri economic ibintu biri politique ibintu biri diplomatique ibintu biri gisirikare ibintu biri politique ibiri culturel ibiri byose akaba ari byose umuntu abirwanya ariko ukabona ko u Rwanda rutangiye kubitsindwamo kuko ubonye ko ukabona u Rwanda ruri kurwana n'ibihugu byose ejo ubundi wabibonye icyo Kagame imagine ko igihugu nk'u Rwanda aho kiri u Rwanda ntabwo ari igihugu cyagombye ko kirwana n'ibindi bihugu na kubera ko ubundi abanyarwanda bavandimwe iyo ufite igihugu kidakora ku nyanja biba byoroshye kuba igihugu gikenye kubera iki kuba ku bihugu bikize ku isi byose ni ibihugu bikora ku nyanja kubera ku nyanja ariko ushobora kunyuza ibintu ku buntu bitabaye ngombwa kunyura ku maduwane rero igihugu n'u Rwanda uzi ko uranyura mu bindi bihugu ugurisha ibintu ugomba kubana neza n'ibihugu uturanye nabyo niyo mpamvu ubusisi butarwana intambara n'ibindi bihugu biruhande rwabo niyo mpamvu egisamburu itabikora niyo mpamvu Belgique yakoze ibintu byose mu mateka yayo ngo nirwane n'abafaransa nirwane n'abadage bajyaga baterwa n'abadage mu ntambara y'isi yose ariko naho ngaho bari bakoze ibintu byose bishoboka ngo nibarwane n'abadage tugomba gukora strategy in depth ni gutekereza ku gihugu cyacu tugomba kubana neza ikintu cy'amapasiporo icyo bishakomba kubana amapasiporo ku buryo buri umunyarwanda ashobora kwinjira agasohoka n'abanyamahanga kwinjira no gusohoka ibintu byo kuvuga ngo u Rwanda rugomba kugenda rukarurwana n'abaturanyi bacu ntacyo byatuma ari FPR ya Kagome niyibeke ikarwana na Kaguta bazakubitwa that's for sure abanyarwanda bazongera bapfe aho igihugu cyacu gishobora kuba okipe kubera ko hari umuntu aho ngaho wavuze ngo umuyobozi w'ikiganiro yavuze ngo FPR ngo ntabwo ari nyina abantu bagomba kuyonka bumva ko bafite akantu bagomba kuyonka bagomba konka leta bagomba konka abaturage
Cedric umubare ntabwo aribyo babivuze n'abandi bantu bavuze babaga FPR sinyo ko ugomba konka vuba urumva
ariko birababaje abategetsi bacu ariko batekereza ku gihugu cyacu ariko mukuri abanyarwanda vandimwe iyi leta Kagame yaravuze ngo bamurwanya n'abasazi sinshatse gutukara aha ngaha ariko abo ugita abasazi yagombye kubanza akireba muri miroir kuko umuntu ari gufata igihugu cyacu agiye kukiroha agiye kugishyira muri danger ibihugu biri iruhande rwacu byose biri kwitegura kujya kurwana n'u Rwanda abari muri FPR batwumve ko uyu mugoroba ntibakomeze gukorana n'uwo mugabo ni umugabo w'umwiyahuzi ubundi iyo hari umugabo hari umuntu w'umwiyahuzi abantu bagomba bamushyira baramushakira baramushaka bakamwicaza bakamushakira imfashanyo bakamufasha ibintu byose umugabo ntabwo asanzwe ntabwo ari ntabwo ari gutekereza no muri constitution hagomba sinzi niba ariko bimeze hagomba kuba hari nk'ikintu cyaba kiriho y'u perezida atagitekereza neza ariko dufite umuperezida uri gushaka kwiyahura urashaka no kuyahuza igihugu iyo ngiyo ntabwo ari strategy na strategy ndi kubona ko uri umugabo umeze nka ufite uri gukora projections uri kwiyita abandi icyo ari cyo noneho akaba atari gushobora kureba aho igihugu kiri naho kigomba kugera. Abantu umuntu wese ukunda u Rwanda uyu agomba guhaguruka akareba icyo dukora, kuko uyu mugabo rwose ntago ari gutekereza neza igihugu cyacu gikiroko. Urakoze
Cedric. Harakatubuze yavuze ngo bamurwanye bose ngo bamerewe nabi n'iki byose ngo hayabuye ngo nabasazi bo, ariko ukavuga uti ariko se niba abo bakurwanya wenda bavuga ko bamerewe nabi bari guhungitwa wenda gupfa ariko bakamubiriza isi yose ikagufatira mbarigo ukaba gushyira mu kato nama zagomba kubera wawe ntizihabere bakakwamagana umuryango wawe umbyuka kwamagana ukaba ruvumwa kubera abo bantu wita ko nta gaciro bafite abashonje bagize bate ubwo yewe na reka ndekira aho ngaho. Jean Pierre
winda kumva
ijambo ni ryawe.
Yeah, murakoze cyane ku ingingo. Mu by'ukuri n'ingingo isa nkaho yerekana neza buriya butegetsi aho bugeze aho bugeze bwenda guhirima mubivuze neza ariko duhora tunabivuga mu by'ukuri iyo igihugu nk'Ubuganda uretse ko atari n'Ubuganda bwonyine mu karere bo hari byinshi ho bimaze gutera indi ntambwe ariko rero urumva iyo uvuga uti warerewe mu gihugu mu by'ukuri kuva mu bwana bwawe Kagame yarabyivugiye ati ntago nzi icyo dupfa ariko ari nk'ibintu by'urwiyerurutso donc ugasanga ahantu waraharerewe urahiga ibyiza byose cyangwa ibi wahaboneye ariko byose warabirokotse urangije baguha impamba baguha amasasu iki bagenda baca barasa abantu bari bose mu Rwanda bavuga bati mwaduteje intambara bitari ngombwa yenda ariko niba ari na ngombwa ariko ntabwo cyakabaye igihe cyo kuvuga ngo ahantu wabyirukiye ahantu bakureze ahantu mwabanye abavandimwe benshi bakaba ari mu Rwanda ngo uvuge yuko ngo nta kintu gihari cyo kugira ngo mwe mwagarure mu bana. Ibyo byose byo ubwabyo bikwereka umuntu w'umusazi. Nge numva ari umuntu w'umusazi mu by'ukuri wari ukwiye kuba yicaye indera nk'uko Cedric yarabivuze. Ntabwo uriya ari umuntu wo kuyobora igihugu. Ntabwo nzi impamvu abanyarwanda bakunda guhengekereza kuvuga ngo ntushobora kubana abantu bose leta yawe yose ariko yakuye baze n'uburere n'uburezi n'iki byose we warangiza n'amafaranga bagiye bagutangaho udashobora no kubara ngo umenye umubare wabo uhanze ukavuga ngo ntabwo icyo mupfa ngo ntimushobora no kumvikana. Ibyo ubwabyo ni ibintu biri bizari abanyarwanda bagomba kubitekerezaho cyane. Sindi baba batumva ko nk'igihugu nk'Ubuganda na leta ya y'Ubuganda n'abantu bari mu buyobozi bwabo buriya mu Rwanda bibwira ko abaganda batabitekereza bakavuga ati hari abantu bacu bagiye mu ntambara hari ibintu twabashoboyeho hari ibikindi biki ntimubitekereza ahubwo murimo muradukorera ibintu bibi bariya abantu bagiye bica b'abaganda mu minsi ishize urumva nk'abo waruvuze bambuye ntuza urwandiko rwo gukora work permit ariko ibyo bintu ni ukwiyenza ubwo biri kugana hehe biri kugana mu ntambara cyangwa se nujya kumva wumve ngo na ambasade bazifunze ibyo ni ibintu bishoboka rwose ahubwo sinzi icya Rwanda ya nacyo nari numvise yenda turakivugaho ariko nacyo urumva ni ikintu gikomeye kuba nyine bavuga ngo ntizongera kujya i Buganda kandi urabona ni igihugu cy'igituranyi mu by'ukuri abanyarwanda babana abantu baziranye bahuje imico nganira n'abantu baba hano mu Bwongereza b'abanyarwanda bahabaye bahavukiye ariko bajyayo kuruta nuko bajya mu Rwanda kandi imiryango yabo yaratashye iri mu Rwanda mu Buganda hakibera nk'iwabo nese ubwo urumva iriya leta Kagame akaba umuhanga koko mu kugira gute warwanya igihugu utanarusha ntabwo akirusha umutungo ntakirusha gukomera ntakirusha ndetse na mu by'ukuri nubwo turi mu karere kamwe ariko hari itandukaniro y'u Rwanda n'Ubuganda cyane cyane niyo ugiye no ku bintu bya demokarasi cyangwa se ibintu by'ububanyi n'amahanga nk'uko twatangiye tubivuga ububanyi n'amahanga bw'Ubuganda n'ubw'u Rwanda ntaho buhuriye ubona ko u Rwanda ari ibintu byo kuvuga ngo mubane hari icyo bagukeneyeho baba ntacyo bagukeneyeho ugasanga uhindutse umwanda ibyo ntabwo ariko bakora ntabwo ariko umubano n'amahanga ukora cyane cyane iyo udiringa n'umuntu muturanye bo ubwo rero ngenda nkavuga nti Kagame yarakwiye kuba yibereye indera ha hari kera icyo bajyaga bavuga yuko ngo ubundi umwami yabaga ageze hari atagisevinga neza atagiha igihugu icyo gikeneye bamuteraga uruzi hanyuma ubwo bikaba birangiye bakavuga ko umwami yameze imvi bikaba birangiye abantu bari hariya mu Rwanda nta ushoboye n'umwe abasirikari bamwe ukuntu uko abagenza ikindi ngenda navuga muri East Africa Community iracyahari n'umuryango mu by'ukuri ufitiye akamaro kariya karere gusa bagize umuntu mubi cyane numva byinshi yenda byana natangiye cyane cyagiye bayoboraga Afrika ya uriya mwaka yoboye mu Afrika baza no kuyobora East Africa ariko byose byarazambye ibihugu ko ari bitandatu bahuriyemo byose birawifuza kandi nta n'umuntu utawifuza n'abanyarwanda barawifuza kukora neza ariko ikibi ingorane zihavuka n'uriya ni leta uyoborwa n'umusazi ntabwo bigenda nabo bavuga nkatwe twavuga uwaduha uriya muntu tukabona avuye mu nzira yenda niko ntekereza nabo niko bavuga ariko kuvuga ngo uriya muryango wasenyukaho ntabwo wapfa gusenyuka gutyo gusa bashobora no gutera intambara yenda bakavuga bati biriya bihugu birabanza bikitonda twikize umwanzi bakashyira hamwe bakareba uburyo bamwivaniraho nk'uko bavanyeho Idi Amini naho ubundi niyo byakwerekeza mu ntambara ariko biba bibabaje kubona ko muri uyu mwaka turimo ibihumbi makumyabiri makumyabiri na rimwe ahantu hose ubona ko mu by'ukuri intambara ari ikintu kitagikemura ibibazo kitagikenewe mbese ni ukuvuga ngo bashobora kuyikoresha ariko ubwo ntako baba batagize ariko bikaba bibabaje aho abantu bagera aho batekereza ko hashobora kuba intambara mu bihugu bituranye by'ababa n'ibihugu babyita sitazi donc by'abavandimwe mbese ukumva ngo umuntu arashaka ubwo nka perezida Museveni urebye neza ubona nta ntambara anifuza aravuga ati tuzamure ubukungu tuzamure ekonomi ariko ibyo by'intambara ni Kagame ubitangira urumva ko abantu iyo tubabwira ati mufite ubuyobozi bubi bw'umusazi ntago mukari agatsiko ntago nzi uburyo kabibona ariko mu by'ukuri ni iherezo ryako ntawabihagarika nta n'uwabihagarika nubwo abantu bari kubivuga ariko buri ubwo bari kubivuga bajya baca umugani ko ahari gucumba umwotsi burya ni ukuvuga ko haba harimo umuriro imbere ntabwo wabona umwotsi nta kintu kiwuzanye kandi ibimenyetso byinshi turabibona byerekana yuko uriya mubano umaze igihe kingana gutya kandi uriya mu perezida dufite akaba ari umuntu uri brutali mbese uzi ukora ibintu bya brutalite ikintu cyose yumva yagikemuza intambara urumva ko kuvuga ko intambara idahari byo ntawabihakana kubera ko ntawuzi impamvu ibintu birinze niyo bigera ahangaha ariko byose biraterwa n'uko dufite umuntu udafite kapasite yo kuba yagira icyo amarira abanyarwanda cyane cyane ko tutanabakunda ahubwo akumva ko kiza kubaroha mu ntambara nta gihugu n'ubundi bihugu byifuza ko byajya mu ntambara ninabitekereza n'ibikeya cyane ariko uzajya usanga ibinyamakuru byo hariya mu Rwanda bari kuvuga ibintu by'intambara dufite indege dufite abasirikari b'ikirenga dufite iki bakumva ko Uganda ari igihugu kiri sempure cyaho ngaho kandi ubona ukuntu kibana n'ibindi bihugu n'ibihugu bikize n'ibyo begeranye so ubwo rero ni ingingo isa nkaho ikomeye ariko tugomba kubwira bariya abantu ko batagombye gukomeza kwitwara nka mbese nk'abantu batafite ubwenge cyangwa batazi kureba ntabwo iki gihe tugezemo ari ibintu byakagombye gukizwa n'intambara abantu bakwiye kwicara bakumvikana iyo batashoboye kumvikana bashaka ababunga ibyo niba binaniranye ubwo intambara izaba ariko bamenye yuko iriya kari agatsiko kamenye ko kari koroha abaturage mu ntambara intambara donc akarere n'igihugu cyane cyane cy'u Rwanda mu ntambara zitari ngombwa njye numva ari uko nabivuga turakomeza tuganire murakoze
Jean Pierre umuntu agarutse ku magambo Kagame yavuze ejo bundi avuga ngo bamurwanya b'abasirikare bari babanye nawe bafatanyije na rugamba rwo kubohora u Rwanda nk'uko bivuga ngo bamuhunze ngo barakenye bamerewe nabi niba hari ikintu mbona giteye ubwoba kuko niba umuntu wenda abaho mu buryo busanzwe umuntu abarya mu buryo busanzwe wowe ugakizwa uriya muntu afite indege eshatu amafaranga ahembwa uyabaze ntashobora indege eshatu niba indege imwe igura amadolari miliyoni mirongo itandatu z'amadolari ubwo ni miliyoni ijana mirongo inani ntabwo wambwira ko z'amadolari miliyoni ijana mirongo inani ntabwo wambwira ko Kagame amafaranga ahembwa kuva muri mirongo icyenda na kane ashobora kugera kuri miliyoni ijana mirongo inani z'amadolari wumva ko amafaranga yabonye kubera ko yayibye iby'abaturage yambuye abantu abantu bagiye bitwa bakabakamburwa ibyabo munabona barazamanye ibintu byose nk'ibyo ngibyo umbara n'umuntu akize kubera ko yisha abantu yamwe amaraso y'abantu ngiye mbona atari ibintu byo kurata ntabwo wagenda ngo wirate ku bakene ngo ngiye ngo ndakize kandi wowe ukijijwe n'uko wisha abantu wabamaze wanyuye amaraso y'abantu icyo ni cyo cya mbere icya kabiri umuntu w'umuperezida agomba kugira morale twagiye tubona abaperezida benshi ku isi bari bahabwa imidari Prix Nobel abantu bitwara neza ukabona rwose kuko bafite akamaro abaturage ngiye mbona niba umuntu twagiye dutanga ingero umuntu ashobora mu ngendo ze ashobora gutanga miliyoni 17 z'amadolari cyangwa se miliyari 17 z'amafaranga y'u Rwanda akayatanga mu mwaka umwe amafaranga ashobora kuvuza abaturage miliyoni 5 n'igice ibyo bintu ntaho byabaye ku isi mu mateka y'isi ntaho byabaye ntabwo umuntu afite morale ntabwo umuntu afite ubwenge buzima icyo kintu mwebwe abanyarwanda mugitekereza mushake umuntu ku isi umuperezida ushobora kudepanta amafaranga ku giti umuntu umwe baravuga ngo ubundi bavuga mu mateka ngo abantu barareshya umuntu umwe leta ikamutangaho amafaranga ashobora kuvuza cyangwa se kugurira mituweli abaturage miliyoni 5 n'igice umwaka ayo mafaranga akagera ku muntu umwe musobanurira ubwo ngubwo uramutse uvuze ngo urakize cyangwa se ubayeho neza ngo abatakora ibyaha nk'ibyo ngibyo ngo wenda ukabita abashinzi n'abantu bakinnye amashati yabacikiyeho kubera ko badakora ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ko wowe ubwawe nk'umuntu wumva uri umuntu muzima ngaho ngaho njye mujye muhambaza nako mujye muhansubiza kubera ko mbona niba umuntu akizwa no kubera ko yisha abantu yambuye abandi byabo akizwe n'ibyo byaba rujugiro n'abandi bose bagenda bateza cyamu nabo bica barwigara abandi bose bambura abaturage bo hasi abo bose bambura bagakira abasoresha agataro bagasoresha inkoko bagasoresha ubugoro bagasoresha amakara bagasoresha ibyo byose bikagenda bigakiza abo bantu bo hejuru ngo akize umuntu akabomba agatuza ati ndi umukire nganye na ba Bill Gates bari abantu batameze nkanjye barakirye kubera ko wari amafaranga y'abantu bacuruza agataro cyangwa se wakize muri iyo misoro y'abantu bacuruza avoka ku gatebo bacuruza utundi twumbata aho ngaho za butare na za gitarama bagenda babasoresha bashyira mu mufuka wawe ukavuga ngo wakize abantu bagasenyirwa ukabambura ibyabo ukabambura ibibanza abandi ukirukana amakonti y'abantu ukayavida ugakira ukumva ko abatameze nkawe abadakora nk'ibyawe ukumva ko ari abantu babi ukumva ko ari abantu badashobotse babakene bamerewe nabi kubera ko batahemutse urumva ko ibyo ni ibintu biri morale gukizwa n'ibintu nk'ibyo ngibyo kuvuga ngo watembere mu mafaranga mu mwaka umwe ugatembera mu mafaranga ashobora kukuvuza abaturage bawe miliyoni 5 warangiza kuva biguteye ishema njye ntekereza ko rwose ari ukubura ubumuntu n'ibintu bitagombye gutera ishema umuntu ahubwo yagombye guca bugufi akamenya yuko abadakora amarirwa nk'ayo ngayo ngo bahemukire abaturage bahemukire abantu nk'abo biba abantu babice babasahure bagire gute basahure igihugu abadakora nk'ibyo ngibyo ntabwo bagombye kubizira ngo bitwe amazina mabi ngo bavuge ngo ni abakene ngo wenda babayeho nabi ariko babayeho neza ukora amafuti ukora ibintu by'ubugome bibi cyane reka ndekere aho ngaho tujye ku ngingo yacu ya gatatu nako ingingo yacu ya kane turebe abaminisitiri ubwo turasimbutse gatoya hari abambasaderi Kagame yashyizeho ejo bundi nako yabashyizeho ejo hashize abambasaderi bashyashya yashyizeho muzi ko ngo uwitwa Gatera ngo yamushyize muri Israheli Gatera ngo yaba ari umuntu wategetse Beka kongera agategeka iriya Christian Ventures ni umuntu w'umucyama cyane nabonye Himbara Dr. Himbara mwita ko ari umunyamafaranga cyangwa se umuntu ucunga amafaranga ya Kagame urumva ni umuntu ngo yamuheje muri Israel Dr. Gashumba yamuheje muri Sweden uriya wari minisitiri w'ubuvuzi witwa Professor Shyaka wari minisitiri w'interior yamuheje muri Pologne witwa Olivier Nduhungirehe we bamwambitse bamuhekesheje inyonjo hari umuntu niba yitwa Sezibera muze kunkosora umuntu ugomba kuba yitwa Sezibera ngo ni Sezibera ngire ngo hari bagomba kuba bohereje mu ambasade y'Uburundi ngo azaba ministre ngo ibintu bya ntazije aribyo ariko bigaragara ko ari inyonjo bagiye guhekesha uriya Olivier Nduhungirehe noneho rero uriya Dr. Himbara hari ikintu yavuze article yanditse avuga ati kuba ambasaderi w'u Rwanda hari ibintu ugomba kuba wujuje ugomba kuba wujuje ugomba kuba ugomba kuba ufite imiyoborere mibi ngo unako uri incompetent udashoboye akazi cyangwa se ukaba uri ufite ibintu by'ibyaha reka iyo nyandiko reka nshaka nayishyize sinzi mbese ndebe niba nayibona bondi buri bashakira iyo nyandiko mbobotse ndebe donc ibyo byose yavuga muri iyo nyandiko yavuze aba ukuntu bari aba ambasaderi ba Kagame abenshi bagiye babanje kujya mu bari ari abantu bafite ibibazo ibintu by'imiziro ku buryo batagombaga kuba ambasaderi ariko Kagame akanga akabanuma kandi mwumve ko ari we muntu uvuga ngo abamuhunze ngo bari bafatanyije urugamba bahunze ngo ni ngo nabantu b'abanyabyaha ngo bagiye bakoza amabi ibintu nk'ibyo ngibyo ariko nawe arafata abantu bakatiwe n'imanza cyangwa se bakiri no mu bihano akabagira bere agahita wohereza muri ambasade Himbara yavuze ngo Kagame ngo ambasaderi ba Kagame ngo bakenera ngo qualification ngo idasanzwe ngo kuba incompetent cyangwa kuba ari abanyabyaha yabivuze ate rero yabitewe n'iki yavuze ko ngo muri article yavuze yatangaje ko ngo uriya witwa Alfred Kalisa yari bari BCD yunubaye ugomba kuba ari BCD ngo yari yarafunzwe ngo kubera ibintu ngo bya ruswa niko babyita ngo ndasoma ibyari birimo ibyo Himbara yanditse ngo yari yarafunzwe yari muri prison kubera ibintu bya ruswa noneho ngo ndumva ngo baramugirimba bazi noneho bamwohereza icyo gihe bamwohereje ndumva muri Angola hari muze ku ariko ngo bagomba kuba ari muri Egypt bo witwa ngo Theoneste mu tsindashyaka ngo nawe ngo yari yararezwe ibintu bya fraud ibintu bya ruswa no gucunga nawe umutungo wa leta ngo biturutse ku aregwa na n'umugenzi w'imari ya leta ubwo ndasoma ibirimo muri iyo nyandiko ariko ngo nawe baramufashe bamujyana muri Congo witwa Diane Rwigara muziko ejo bundi bavugaga ngo wari ministre w'ubuvuzi yavuze ngo yakoze amakosa akomeye cyane bamwirukana
ba Gashumba Duale
ni Gashumba Diane Gashumba nani mvuze nde Gashumba nani mvuze nde
aravuze Diane Rwigara
mbabari ye Diane Gashumba nuko bitiranwa ari amazina abanza Gashumba uriya Dr. Diane Gashumba ngo yari uziko yari umu ministre wa w'ubuvuzi ngo ajya gusezera ngo bamureze ya makosa ngo akomeye cyane ngo ahora agaruka ibintu nk'ibyo ngibyo imiyoborere mibi ngo ari amakosa ahora agaruka akomeye cyane ngo witwa Olivier Nduhungirehe ngo nawe ngo bamwirukanye kuri uriya mwanya yari ariho ngo bavuga ko ngo hari amagambo yavuze ngo anyomoza cyangwa se avuguruza avuguruza umurongo wa leta ku byerekeye jenoside yo muri 1994 ngo hari amagambo yavuze ya asa nkaho ataragiye mu murongo wa leta ku byerekeye jenoside yo muri 1994 jenoside yakorewe abatutsi 1994 ngo yaba yaravuze ngo amagambo noneho Kagame akavuga ati nako Himbara akavuga ati abantu bose baba bafite imiziro itagombye gutuma bajya muri za ambasade atari ko babohereza muri za ambasade ati Kalisa ari muri Egypte Mutsindashyaka ari muri Congo Musoni nawe muzi ko ngo yayoboraga ibikorwa remezo ministeri y'ibikorwa remezo nawe muzi ko yagiye nabi cyane bamurega ngo gucyura abagore b'abandi ku mateleviziyo ariko kandi bakanamurega incompetence ko yakoraga akazi nabi nta bushobozi ngo yakoraga nabi akazi ke ashinzwe nta bushobozi n'iki byose nawe wumva ko bamugize ambassadeur muri Zimbabwe abantu bose ndongere ngo ari mu Burundi noneho noneho himbara kavuga ati abantu bose aba ambassadeur benshi baba bafite imiziro bakagame akabohereza kandi harimo ngo abafite ibyo ababazwa ibintu bya bikomeye cyane cyane nk'uyu musore muziko ngo ibintu byo gucunga ziriya mbibutse ya mashyuza muri Karisimbi harimo igihombo cya miliyari 22 z'amafaranga y'u Rwanda ndetse uriya ubusingi yabuze ko azakurikirana icyo kibazo cyo kureba amafaranga yari gitiye miliyari 22 ngo gushaka amashyuza muri Karisimbi yaragiye yose arahomba nta n'urupapuro na rumwe ngo batanze bwo kwerekana uko byagenze miliyari 22 ziragenda nta raporo nta n'urupapuro na rumwe rubisobanura birarangira baravuze ngo abanyamahanga baraje batubeshye ngo harimo ngo amashyuza ngo amafaranga ngo turayabaha ngo ntihagire icyo babona ngo byarangiye nyine miliyari 22 zirarigize umuntu barangije bamugira ambasaderi uwumva rero ko nubwo Kagame yavuga ngo abandi mu ijisho ry'abandi ari bakabonamo ibintu bya bibitotsi ariko no mu ijisho rye harimo umugogo nkuko bavuga muri Bibiliya urabona ko n'abantu be yohereza hanze abita ko ari ambasaderi nabo ntabwo baba ari shyashya nawe yagombye kubanza kubitekerezaho urubujya kuvuga ku bandi n'abandi bashatse bamuvugaho reka ndekere aho ngaho reka njye kwa Cedric jambo ni ryawe
murakoze ya byabindi twavugaga kare abanyarwanda amahame agenga imiyoborere ya FPR rwose n'ayangaye kandi tuvuye kuyumva mu buryo bugaragara ruswa nk'uko tuyibona harya si ya projection na ugenda kubabwira bamaze imyaka batubwira ngo u Rwanda ni igihugu kitagira corruption tugiye kubona tubonye Gatera abaye ambasaderi wa Kagome akaba ari na ambasaderi wacu mbasabye imbabazi abanyarwanda na kare nakoze ikosa nabuze ngo o diplomasi nyarwanda diplomasi ya Kagome ni na abantu bayohereje ngo bajye kumuhahira bajye kumushakira ibintu umuntu wa Christopher umuntu abaye ambasaderi ntabwo afite ubundi umuntu yagombye kuba ambasaderi amaze nk'imyaka ingahe yarakoze muri diplomasi yarakoze ibiki byose uguye gusa yabaye niwe ushinzwe business ya famiye Kagome niwe ubaye ugiye muri Israel ahubwo wambwira iki muri Israel rwose baba bari gukora abantu rwose bo muri Christopher Venture tari iki naho ngaho buriya tugomba kumenya aba baravuze ngo ikintu himbara yakibuze yavuze ngo mw'ibyo ngibyo harimo incompetence kutamenya gukora akazi neza ariko biragaragara ko Gashumba niba hari umuntu uri incompetent mu Rwanda bitangira na Paul Kagame umaze imyaka 30 njyewe navutse 1991 Kagame yabaye perezida ayoboye u Rwanda kuva muri 1994 ari ayoboye igihugu cyacu kuva njye mfite imyaka 3 mfite imyaka 30 Kagame rwose imyaka 30 afite imyaka myinshi cyane hafi 30 26 ariko afite ategeka u Rwanda ariko mu Rwanda nta amashanyarazi ibibazo umuntu amara ku butegetsi ibitaro mu Rwanda abantu murebe turabigarukaho ibintu bya COVID-19 abanyarwanda munsobanurire ukuntu mu Rwanda ufashe sibyo murebye mufashe imibare ya COVID-19 ufashe nka population y'u Rwanda sibyo ugafata nk'ibihumbi ijana ya population isanzwe rusange y'abanyarwanda ufashe nk'abanyarwanda ibihumbi ijana n'abaganda ibihumbi ijana wabona ko mu kwezi abanyarwanda 231 barwaye covid abagandi 141 nibo barwaye covid ni gute double y'abantu barwara covid mu Rwanda kandi ari igihugu gitoye ariko ibyo ngibyo byarabananiye ariko Christopher Venture no kujya kwiba amafaranga ahubwo bwose baba ambasaderi twabanengaga kare tushatse twabareka kuko ubu nibyo bakora ibyo ngibyo umuntu yabyihanganira ariko umuntu w'umuperezida abanyarwanda ni ukuri muri Amerika ejo bundi President Trump bari bagiye kumukorera discussion ngo kubera ngo ibyo yango yakoze akoresha ibintu bya famiye n'ibyo byose. Ariko hangaha dufite umuperezida w'igihugu gikenye Abanyarwanda bafite ibibazo cyane cyane mu iki gihe cya COVID, ariko umuntu icyo ari gutekereza ni ugukora Crystal Venture akuri ari business ibyo agiye gukora muri Israeli rwose. Ibyo nibyo tubimubabaje, incompetence ariko bitangira hejuru kaza hasi. Bavandimwe irababaje cyane, irababaje. Leta yacu iyowe gutya kandi n'ibintu sinzi aho bizatugira, ariko ikisi ni diplomasi. Ahubwo ni abantu bari ahangaho bafashe Kagame muri bizinesi ye bakomeza kiri na strategic depth ihari. Leta yacu irajya he? Irababaje cyane. Murakoze.
Murakoze. Reka tujye kwa Jean Pierre. Jean Pierre, nawe ufata ijambo ugatanga igitekerezo cyawe.
Nanjye ndatangaho igitekerezo gitoya ku byerekeranye n'ibyaba ambasaderi. Urumva abenshi ni abanyamafaranga, bavuga ko ngo wabanyereje amafaranga, ariko unyereza amafaranga menshi ni Crystal Venture, ni Kagame, we rero ntakorwaho. Ariko uretse n'amafaranga buriya twahereye kuri diplomasi, tuvuge nk'urugero nka Nduhungirehe, mwari muzi ko yari muri East Africa Community, turi kuvuga ko ishobora kuba yarasenyutse n'ibi nakiriho ari ku Rwanda gusa n'urwayishenye nubwo yindi kiriho kubera ibindi bihugu, ariko ku ruhande rw'u Rwanda isa nk'itakiriho. Muzi ko Nduhungirehe mwigeze kumubona nanone ajya mwiriya kumvikanisha u Rwanda n'Ubuganda, we na n'uriya Nyamvumba, bombi byarananiranye, ntabwo umubano w'Ubuganda ntakigeze gicamo. Urumva ntabwo ari ibintu byoroshye, none n'ubu aracyamuhendahenda. Ubuse nka Nduhungirehe arumva amaherezo yazaba yahe mu by'ukuri kuba yajya mwiriya myanya, abo Himbara avuga batari inkompeta. Ubu ni wa mugani ni abashumba ba Kagame, ubundi baba bagiye kumuragirira imitungo, kumukorera propaganda, gukora ibi bintu yagiye akora byo kidnapping. Abo ni bo ambasaderi akeneye, kandi ibyo ngibyo ikiba kibabaje cyane ni ukumva nk'umuntu ngo ndugiteri Gashumba uzumva abantu nk'uyu prof Shyaka, humva abo bantu benshi banize bagiye biga mu mashuri yakomeye cyane rwose yo hanze mu bihugu byanateye imbere, hari ukumva nk'umuntu ni profe, umuntu ni dogiteri, ariko ibintu akora ibintu kwemera gukorera umuntu azi neza w'umunyamakosa. Ndumva Cedric na Edward warubivuze, uvuga ukuntu perezida ajya nko muri Amerika cyangwa yehe akajya kudebanza amafaranga mu by'ukuri yakubaka ibitaro yamaze icyumweru akadepansa amafaranga yakubaka ibitaro cyangwa centre de sante hariya mu Rwanda. Nka dogiteri, umuntu w'umudogiteri ureba iyo depanse ntaze nibura ngo nabidisikitiho banabivugeho, kandi agakomeza agakora kariya akazi, yumva ko imyaka ye yataye yiga kuva mu bwana yavuka yari imaze iki, none ubu bakaba bari kumwirukansa ngo bamujyanye umwe ngo bamujyanye muri Saudi Arabia ngo Nduhungirehe ntawe uzi naho bazajya, noneho urumva ni ibintu bitumvikana. Ni cyerekana ko Abanyarwanda mu by'ukuri nta kigenda. Edouard, hari mwari ya jambo yenda kuri sije twari wabanjeho kuvuga Kagame, hari mwari ya jambo yavuze ari kubwira abasirikari bari barangije ikiganiro baserije basubiyeho, numvise Kagame ajya avugamo ikintu cyitwa partners. Kagame ni umuntu usa nk'umurwayi utazi n'ibyo arimo, bamushyize hejuru agira ngo ni umuntu wo hejuru koko. Iryo jambo yakoreshaga partners yabaga wumvaga ko ari kuvuga ibihugu mu by'ukuri bikomeye, avuga ngo aba partners ngo basigaye bashyigikira ngo abasirikari ngo abantu bari abasirikari ngo nabo banyuze bwa biriya bigo. Iyo avuga partners ukumva ari kuvuga Amerika ngo ni partner, umva ibihugu bigiye bikomeye. Kagame ntazi ntago azi aho ahagaze kugeza ubu mu mutwe byaragize, ahubwo byarajagaganye ibi byararangiye. Sinzi ariko partners wumva ngo bashyigikira ngo abantu ngo banyuze muri iryo shuri, ubu wafata igihugu kiri puissance dimo, kiri muri puissance dimo ukabita ngo na partner, ukumva ko wagira ngo ni abantu bari mu kigero cye nawe bari mu kigero kimwe mbese bashobora gukurana business mu bintu bumvikanye nubwo ari igihugu ariko agomba kureba nababwira bari bo akesha bari bo basponsoriza ari amashuri hanyuma n'ikindi yenda yanavuze yumvaga avuga ngo baramuhinduka ngo usanga ngo bashaka kujya ariko ntanatekereze ko abo bantu ibyo bihugu bikomeye yita abapartners n'uwo yasimbuye ariwe perezida Habyarimana yari abafite abapartners donc ibyo bihugu bikomeye na Habyarimana yari abifite none se byagenze gute kugira ngo agere ku butegetsi agere hariya ibyo rero nta bitekerezo niyo mpamvu ngiye mbona ari umuntu dufite w'umurwayi utanatekereza utazi niyo biva niyo bijya kandi by'ukuri umuntu utazi ibintu byavuye ngo nabitekerezeho asubize amaso inyuma uwo muntu n'ibiri imbere ntabwo aba bireba ntazi iyo biri kugana nabyo butwe turahabwa aho biri kugana ariko we yibwira ko ibintu bikiri bya bindi bya kera so ni ibintu by'ambasaderi nabyo urumva ni ugupfa kubabunza hariya abakoza hirya abakoza hino ariko aho kugira ngo mu by'ukuri ube uri dogiteri cyangwa uri profe wabyigiye ku giti cyawe n'ubwenge bwawe utari kumwe na Kagame bakagukoza hirya no hino mu by'ukuri numva Himbara niwe wafashe inzira nyayo kandi akabashyira hanze akabere ku buryo ari abaswa njya mbyumva rwose na Shaje Kamba ndababwira ati bari abantu ni abaswa bose ariko n'umukuru wabo nawe niwe muswa wa mbere ni ukubifata gutyo ariko aho bari kugana ntabwo ari ahantu heza ibyo tugomba kubimenya kandi tugashyigikira urugamba rwacu tugahamagarira abantu kugira ngo buri wese akore atitaye ku bimurangaza cyangwa iki urugamba rwo gukuraho buriya butegetsi rukihuta ahubwo kuko ni inshingano zacu kandi tubitangira niko twavuze nkaba rero numva ubutegetsi buri kugana habi kandi iyo bajya hasi twe tuba tujya hejuru ibyo nabyo bagomba kujya babitekerezaho nubwo baba bibwira yuko ngo bari kudukandagiza yenda batubwira ngo barakize iby'ubukire bwabo byo kubeshya ariko tugomba kurukomeza tukarurwana ibi by'ambasaderi ni imikino n'izamabonesha ariko ntitwareka kubivugaho kubera yuko tuba twumva bibabaje politiki y'igihugu cyacu tuvuga ko dukunda kandi kiyobowe nabi ndumva n'abandekeye aho murakoze
urakoze Jean Pierre tujye ku ngingo yacu ya nyuma hari ingingo irebana COVID muzi neza ko mu Rwanda bavuga ko hamaze iminsi nk'ine cyangwa itanu COVID yiyongera cyane ndetse ejo ngo bari babaye abantu baranduye COVID bari nka 284 n'abandi ngire ngo noneho bamwe banatinyaga ko ngo bashobora kongera gusubiza abantu muri guma mu rugo noneho ko babisobanura rero baravuga ngo COVID ngo yaba yarongeye kuzamuka bitewe na kiriya kirunga cyarutse kiriya kirunga cya Nyaragongo cyarutse noneho abantu bakezuka mu Rwanda ibintu bikivangavanga bikicangacanga noneho ngo bigatuma nyine abantu bandura ari benshi iki niyo cya mbere ikindi hari uko ngo mu karere hari mu Kenya mu Bugande hashobora kuba hari ngo niko ibyo Dr. Ngamije avuga hari ubwandu bunini mu karere butuma kandi karere nyine kagahahirana n'u Rwanda birumvikana ko hari abantu bagenda harimo abayivanye mu karere ndetse Ngamije akanavuga ko ngo hari abantu ngo babiri cyangwa batatu ngo bazaga muri buri ndege yavaga ngo i Kampala nako Entebbe ngo bahazagamo abantu babiri cyangwa batatu ngo barwaye COVID ubwo rero akanabisobanura akaba arizo mpamvu yavuze ngo nizo mpamvu ngo bahagaritse kujya Entebbe indege za Rwanda yazijyayo cyangwa zivayo bazihagaritse anga ariko umuntu akibaza ikibazo kimwe u Rwanda rwacu ni agahugu kagapoe ni akantu k'akadomo kari mu karere kavuga k'iburasirazuba bwa Afurika niba muri Congo hari COVID irahari cyane barabivuga ubu ngubu birazamukanaho bakavuga ko no mu Bugande hari u Rwanda rwo rubivuga niba no muri Kenya izamuka dongo mu karere hose ikaba izamuka eske u Rwanda rwo mu byerekeye ubucuruzi mu byerekeye ubukerarugendo hari ukuntu tiramo dongo rukagira isura nziza niba karere kose kagowe karimo ibibazo bya COVID rwo wenda rugatubye imibare ndatuvuke rugatubye imibare bakagumya bakerekana ko imibare mito bati wacu bimeze neza hari icyo byamara cyane niba karere kose nta kigenda harimo ibibazo tuvuge niba muri Kenya n'urugero niba muri Kenya COVID yo muri Buhinde yarahageze mu Uganda ikaba yahageze muri Tanzania muri Congo ikaba yahageze abantu b'abakerarugendo n'iki byose bazajya mu Rwanda kubera ko ngo bidahari urumva ahangaha hari ahantu umuntu ajya yibaza akavuga ati se barimo gutekinika imibare abandi bakavuga wenda ibintu ko biri imibare bakaherekana abandi bagatekinika bagatekinika ariko mu bukerarugendo ntabwo buzavuga ngo nzajya muri kare gahugu ngo kubera ko ngo niba akarere kose kapfu bitameze neza imibare yazamutse ubwo byose bizagendera hamwe ntabwo rero ushatse wavuga kuri ukavuga ko ibintu imibare ihagaze ukamera nk'ibiri bihugu kwirwitubya ugira gute ntacyo bimaze cyo niyo cyambere icya kabiri haramwe bakeka ko bire byo kuvuga ngo bahagaritse indege yo kujya mu kujya Entebbe za Rwanda ya kujya Entebbe cyangwa kuvayo bitazongera mbega bahagaritse indege nyine zijya mu Bugande ngo kubera COVID yaho iri kwiyongera byo mu buryo bw'ubuvuzi cyangwa ubuganga byo ni ibintu biba byumvikana ariko harimo bakeka ko ashobora kuba ari ikibazo cya politike kugira ngo bahe isura mbi Ubugande kubera iki kubera ko muzi neza ko mu Bwongereza hari COVID ntuza iriya variante yo mu Bwongereza ihari ibihugu by'Iburayi byahise bihagarika biravuga bati no ntabwo indege zari zongeye kujya mu Bwongereza u Rwanda yari akomeje agenda kugeza igihe ahubwo Abongereza aribo bayibujije kuza ubundi batanayibuza ngo bayihagarike ntabwo yari gukomeza kujyayo kandi icyo gihe ntabwo bigeze batubwira niba nta bantu bavuye mu Bwongereza wenda bafite iyo COVID indege yajyaga muri Afurika y'Epfo n'ubu iracyajyayo indege muri Afurika y'Epfo ijyayo kandi muzi ko muri Afurika y'Epfo naho hari mu bibazo bikomeye icyo gihe harimo variant donc indi COVID yo y'umwihariko muri Afurika y'Epfo Rwanda yajyaga ijyayo kubera ko hari amafaranga bajyayo pe bajyayo abandi bantu bakacika ariko Rwanda yayo igakomeza ntabwo bigeze batubwira niba ntibigeze bahagarika ngo bavuge natubwira ati wenda hari abantu tuba twaba twarazanye bavuye muri Afurika y'Epfo cyangwa se mu karere ko muri Afurika y'Epfo bafite COVID ntabwo bigeze bivuga kandi bajyaga muri kariya karere indege yajyaga kwica n'ubu biracyajyayo n'umuza endi nayo hose urumva ko kuvuga ngo ngo hari abantu ngo barwaye COVID baje muri ya ndege ivuye mu Bugande batarigeze batubwira ko hari abaje mu ndege bavuye muri Afurika y'Epfo cyangwa se mu karere ka Afurika y'Epfo bayizanye kandi aho yari hari no mu Bwongereza bahoraga bajyayo ibindi bihugu byanahacitse urumva ko abantu bashobora gutekereza ko hari ikibazo cya politiki cyo kugira ngo wenda bahe isura mbi Ubugande mu rwego mpuzamahanga niko umuntu yabivuga kindi ikintu umuntu yanavuga ni uko COVID yongereye mu Rwanda ntabwo ngiye kubwanjye ntabwo hari ibintu bibazo ngiye nibaza njya mbona kenshi nabisubiremo njya mbona kenshi batubwira ngo hari umukecuru w'imyaka 96 wishwe na COVID umukecuru w'imyaka 86 wishwe na COVID wa 75 wishwe na COVID kandi abo hari abantu 350 bavuga ko bakingiye kuki abo batahereye ku bakuze ubu ngubu tukaba tubona abantu bakuze cyane bari gupfa kuko abantu bafite imyaka 90 mu Rwanda ni bake cyane iyo bahera ku bakuze kurusha abandi abo imyaka 96 ntabwo bapfa urumva ko hanga harimo ikibazo ikindi tujye twibuka ko mu Rwanda Kagame yimanye n'udupfukamunwa mu biturage nayo hose yagiye gusuvuga ko agapfukamunwa aho udupfukamunwa tutari abantu batarwara ariko nanone kuvuga ngo abantu barwaye uzi neza yuko utigeze ubaha udupfukamunwa kandi badukeneye batashobora no kutwigurira ahangaha ni icyaha gikomeye cyane ntabwo nawe uravuga ko nako ni icyaha gikomeye cyane umuntu yanaregerwa ko biriya bintu bakoze ni ibintu biteye ubwoba urumva rero ko ngiye mbona politike ya FPR mu byerekeye COVID ntabwo ari politike nziza ni politike yo kwiharira niko umuntu yabivuga ko bihariye ibintu byose tunabisubiremo n'inkingo barazihariye kuko niba inkingo zaraje ntiba abo imyaka 75 bavuga bari gupfa ubungubu n'imyaka 95 ubu ntabwo baba bapfa iyo babakingira ariko bahereye kuri bande bari abasore muri za muri biro politike abakora mu mahoteli abamotari abadaso abagira bate abantu basore rwose badafite n'ibibazo bikomeye abari baheraho naho muri biro politike FPR birumvikana umva rero niba inkingo zije ntizigere kubo zigomba kugeraho mbere abagomba gukingirwa mbere y'abandi ntibo bari bo bakingirwa none wagira ngo bizagende bite nicyo gihe kibazo kizakomeza ariko kandi harimo n'ikibazo kiri morale kuko biriya bintu bakoze ntahandi hantu biba ku isi inkingo zije bagomba guhera ku bantu bakuze kurusha abandi bafite intege nke kurusha abandi abarwaye akaba ariho baheraho ariko ntabwo ariko byagenze bihereyeho ubwabo wasangana n'abashumba babo barabagira inka mutarabure barabakingiye abakora mu mirima barabakingiye abazamu barabakingiye byose birashoboka ushoferi barabakingiye abavomera amazi barabakingiye ariko babandi bari bakenyeye bari bakeneye izo nkingo bagomba gukirwa mbere y'abandi kubera ubusaza bwabo cyangwa se kubera indwara basanganywe ntibigeze bazibakora kubera abantu basanzwe wumva rero ko ahangaha tuvuge rwose tubisubiremo iriya politike y'inkingo yageze nabi yenda ejo bundi hazaboneka nyinshi ku buryo abantu bose zibageraho ariko ntabwo bizatwibagiza yuko izaje mbere zafashwe n'abantu batagomba kuzifata reka ndekere aho ngaho njye kwa Cedric jambo ni ryawo
halo muranyumva
wiye turakumva
ya nyine ndabashimiye ibibazo biri iwacu ni ibibazo bibabaje cyane umuntu abirebye ariko bo tukatuvuge gatoya ku kicyo kibazo cya coronavirus kuko urebye iby'u Rwanda bira gusa byabisekeje yaba ari urwenya ariko niko ari urwenya bikaba bibabaje rero urebye u Rwanda ufashe nk'Ubwongereza ni igihugu kiri strict ku bintu by'abagenzi ibintu byo kugenda bya voyage urebye kuri list aho bashyira u Rwanda mu Bwongereza hari list y'icyatsi ihugu bishobora kwinjira mu Bwongereza nta kibazo umuntu avuye mu ibyo bihugu ashobora kwinjira mu Bwongereza nta kibazo hakaba list iri orange rero abantu bavuye aho ngaho bagomba kujya muri confinement y'iminsi icumi na list iri rouge umuntu yavuye mu ibyo bihugu ni ibihugu bifite covid nyine ikomeye cyane nyine ku buryo mu Bwongereza ntabwo babemerera uje bagushyira muri hoteli umuntu akarya nk'ibihumbi bibiri by'amadolari u Rwanda ruri kuri list y'umutuku Ubugande buri kuri list ya orange donc murabona kandi kare nababwiraga nabwiye ko ufashe nka population y'abantu 100,000 mu Rwanda ugafata na population y'abantu 100,000 mu Bugande ubona ko mu minsi yashize mu Rwanda abandi bantu bashya 231 barwaye covid mu 100,000 no mu Bugande akaba ari 141 kora ko mu Rwanda byikubye hafi kabiri ikibazo kihari aho ngaho mu Rwanda kandi ikibazo kihari mu Rwanda rero n'ose u Rwanda rushatse kukwerekana uravuze ngo u Rwanda ngo nigende i Kampala ngo nagushaka kubaza na covid ahubwo ni ahubwo n'ubukwa byo gufunga imipaka y'u Rwanda babwira abantu bavuye u Rwanda nibaze kuko barabazanira covid vraiment ubonye ukuntu u Rwanda rukomeje kwitwara ni ibintu bibabaje cyane tugomba gutangira gutekereza ibintu bya strategy amagambo ya nyuma ndavuga aha ngaha nyuma ndabasobanurira ikintu cya strategy ndetse n'ukuntu twabigenza mu gihugu ariko aha ngaha mu birebanye n'ikibazo cya covid ko tumaze umwaka urashize covid yaratangiye ukabona ko leta irago ishoboye kubikora ahubwo icyo ishoboye gukora ni ukohereza abantu ba Christian Venture muri Israel birababaje cyane abanyarwanda igihe ni iki tugomba guhaguruka tukarwanya igihugu cyacu tugomba gutekereza politiki nshyashya mu Rwanda muri leta mu bitekerezo bya Kagome byagombye kuba harimo kuvuga ngo ari perezida wa repubulika ni iki yakora ku imibare y'abantu barwaye covid-19 uwo mubare ugabanuke ni iki yakora ubungubu abafaransa bahaye u Rwanda amavaccin perezida w'ubufaransa yarayivuze sinibuka umubare ntabwo ngiye kuvuga ko sinibuka neza uwo mubare ariko n'amavaccin menshi cyane tuzareba niyo bizafasha abanyarwanda ko FPR izafasha kubaka ariko byakomeye kuba byoroshye bwawe kuba ari kuyafata bakayaha abanyarwanda tuzaba tubireba ariko twizeye ko bazabikora kuko FPR yo nago umuntu yatangara yifasha bakacaga wayakona ukabona bari kuyagurisha ariko reka tubirebe turebe ukuntu babigenza urakoze
urakoze reka duhe Jean Pierre jambo Jean Pierre jambo ni byawe warandwa nako ugasezera tukarangiza jambo rya Jean Pierre
yeah murakoze cyane muzeho neza muri make rero nge no ku kibazo cya covid hariya mu Rwanda covid ntago iri mu Rwanda ho nyine irahantu henshi ariko yerekanye ibibazo bikomeye cyane mu Rwanda byari bihasanzwe ayibashyira hanze noneho kurusha uko bari bameze irabatamaza nibyo rero bigikomeje nubwo numvaga nyine uwo ministre avuga yuko ari impamvu yuko ngo kiriya kirunga cyabutse bikaba yiyongereye ngo abantu bagahunga bigatuma na covid yiyongera ariko ubwabyo COVID-19 yerekanye ibintu bikomeye cyane twahoraga tuvuga cyane cyane abanyarwanda benshi ntibabyumve abari mu gihugu bakavuga ngo bariya nabanzi b'igihugu ni iki ariko aho iyi COVID iziye ntekereza ko bose bagombye kubona ko ibyo twavuze ari ukuri habonetse ubujura butari buzwi haboneka kutita ku baturage ibyo twavugaga nibura no kuvuga ngo iyo leta ivuga ko ikize ngo ifite umuperezida ngukunda abanyarwanda ngukunda abanyarwanda dango kurusha abandi ariko adashobora gufatana n'umurenge umwe ngo ugurire ugurira agapfukamunwa cyangwa se abantu bakuze cyangwa se abana ngo bagurire agapfukamunwa mu gihe cya covid ukibaza uwo muntu wabavuga ngo akunda u Rwanda ngo niki yarukunda mu buhe buryo arukunda arwicisha inzara arusahura ibi bintu abanyarwanda kwishyira ku mwanya bakumva ko ibyo bintu byo kwirirwa basigiriza biriya baba mwita ngo ni intori z'urusha intambwe kibazo intori z'urusha intambwe zijya hehe ko ahubwo ari mu nyenga ntabwo ni covid itaza abantu bari kuvuga yuko turi abantu bavuga ibitariho ku byerekeranye no kuba ubu ngubu iri kwiyongera rero covid kandi ahandi yari kugabanuka yende n'ahandi no nko mu Buganda nk'uko nguko nuko mu Rwanda ikintu twarabivuze ko mu Rwanda abaturage hari ikibazo cy'inzara bahorana kandi ntabwo iyi covid iyo igufashe igasangana n'umubiri wawe nyine twarabivuze na kera utameze neza udafite burinda ndwara bwuzuye iyo covid ihita yirukanka kandi ukanayanduza n'abandi vuba ibyo mu Rwanda barabizi yuko nta biribwa bihari abantu barakenye amafaranga Kagame n'umuryango we bayishyira mu bintu biri lixe noneho abantu bacishije make cyangwa se badafite mikoro ugasanga inzara yarabishe ibyo ngibyo covid nta nubwo izanahava ikindi kandi nta nubwo ari n'ibintu byerekeranye n'imirire nakuriya guhangayika u Rwanda ruza mu bihugu bya nyuma abaturage bishimye abaturage ya ubwo ruri mu bihugu abaturage bababaye mu ba mbere bababaye ku isi ibyo byose rero iyi ndwara igezemo nk'iy'icyorezo mu by'ukuri ni ibintu byoroshye kugira ngo abantu bandure bananduza abandi ku buryo bworoshye kugira ngo rongo uvuge ngo iyi ndwara izava mu Rwanda yenda handi ishobora kuhava ariko mu Rwanda izaba ihatinze kabisa izaba ihamaze igihe abantu babanze barebe uko n'izo nkingo murabona n'izi nkingo wakagombye uvuga uti nibura bamaze gukingira nibura nka miliyoni nk'ebyiri z'abantu ariko se ubungubu hari na miliyoni hariya yakingirwa simbizi rwose ariko murumva ko ibi ngibi umuperezida yirataga n'abanyarwanda bamwe na bamwe ugasanga baravuga ngo FPR ngo ni ishyaka rikize ngo ugasanga baravuga ngo nk'igihugu cyacu ni igihugu gifite ingabo zikize Rwandeya igenda mu bihugu imaze kugenda mu bihugu isigaye igera mu bihugu 20 na bingahe dufite indege 10 na zingahe gusa iyi ndwara igezemo ugasanga nta bintu byo kwikingira nta nkingo ziri kuboneka bari gusabiriza inkingo n'ibintu rwose abanyarwanda bakwiye kureba bakavuga bati twagize ingorane kuba tuyoborwa nkahuriya buryo kandi abanyarwanda bari abantu bari bishoboye bazi gukora bazi kwiteganyiriza rero ubungubu ibyo byose tujya dukunze kuvuga ku bwiteganyirize bw'abakozi cyose nk'umuntu wakoraga akaba ashobora guhura n'iki cyorezo ugasanga n'udufaranga twe baraturiye ntibashobora kutumuha ibyo byose ni ingorane abanyarwanda bafite rero hakiyongeraho ibi byorezo nyine ubwo umuntu akaba ari aho yuko ati ni ukubasengera nta kindi rero ntabwo byoroshye ariko tugomba gukomeza kugira ngo tuvane iriya ngoma kunuza kubeshya ireke kubeshya abanyarwanda imaze ibeshya numva Cedric yari yavuze imyaka kuva muri 1994 ni turabizi ariko igihe ni kirekire kandi kirakabije nkaba ntegereza ko rero ikingomwo ikingenzi tugomba gukora tunarangiza Edouard nuko abantu bakomeza gukora mobilisation abantu bagakomeza bagashyira hamwe abafite ibintu byo gukora bakabikora kuvugana n'abavuga bigisha tugerageza kwigisha abantu bamwe ngo bazi ubwenge bivanemo hakiri kare nabo nde guhagarara kubera yuko igihe nicyo turi kujyamo kirakomeye cyane no kurusha ibintu twari turimo abo bose abo biyita ngo ni ambasaderi jo bakaba bashyize ahantu utamenye niba zongera no gukora ako kazi bamenye yuko igihe cyabo rwose kirabaze ubwo rero basangira ngendo abadukurikiye kuri radio itahuka nagira ngo mbashimire ariko kandi ntekereza ko hari abari kutwumva nko mu iki kiganiro hano baba mu Bwongereza nagira ngo mbahe nimero yanjye nk'uhagarariye aranyise hano mu Bwongereza ntekereza ko ari ngombwa ko twakomeza tugakomunikana nimero yanjye rero kugira ngo hari abantu bajye bambwira bati ntibajye bayibona ariko bakurikira radio itahuka telefone yanjye ni 0773 76 96 10 ndasubiramo 0773 76 96 10 abatwumva rero barari hano mu Bwongereza ndabasaba ko bajya ba contacta RNC ubu niyo mu by'ukuri ni alternative ibyo nta kubishidikanyaho tugomba kubikora ko tubimazemo igihe kandi tubwira n'abanyarwanda yuko bagomba kwitegura ko iriya ngoma igomba kuvaho abasangira ngendo bacu bo mu karere u Rwanda ruherereyemo abari mu Rwanda bagakora bitonze bagakora imirimo yabo bitonze ariko kandi bakongezamo umurego abari hanze nabo tugakomeza tugashyikirana kugira ngo dusunike kare agatsiko nta bundi buryo twakora ntako tutagize twaravuze twararambiwe ariko nkaba narangiza avuga nti igihe ni iki kugira ngo ingoma isezererwe rero nkaba nagushimira Edouard tegura iki kiganiro ngashimira Cedric twafatanyije na Serge na Chantal Nyange bakomeje guharanira urugamba kugira ngo igihe cyose tutange amakuru abantu bumve dukore mobilisation abantu bumve ko ibi bintu ari ibintu bikenewe kandi tugomba kubireka ruko tumaze kubohora igihugu cyacu nkaba nashimira rero n'abakunze kudukurikira mu kiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage n'abakunze baragitahuka n'abantu bose bahagurukiye impinduka muri rusange mbasezeho rero mbashimira Edouard murakoze
urakoze Jean-Pierre kubaje mu kiganiro twagushimiye cyane kubera ibitekerezo duhaye ubwo twifurije amahoro y'Imana ubane nayo ubwo tuzaburana mu cyumweru gitaha reka tujye kwa Cedric nawe abe yatanga igitekerezo cya nyuma cyangwa se asezere niba nta gitekerezo kindi afite yasigaranye
murakoze muyobozi abanyarwanda ikintu cya nyuma nababwira kuri uyu mugoroba niko tugomba gutekereza igihugu cyacu aho kiri ku isi uko kingana nibyo tugomba gukora kugira cyacu gitere imbere tugomba kumenya ko igihugu cyacu ko tuba mu isi ntabwo ari u Rwanda gusa tuturanye n'ibindi bihugu ariko dutere imbere tugomba kubana neza n'ibyo bihugu tugomba kwirinda icyatuma tujya mu ntambara n'ibyo bihugu tugomba gushaka uburyo icya mbere uko abanyarwanda babana mu mahoro babana neza muvandimwe leta basangira buri munyarwanda yibonamo tugomba no kubana no mu iyo harmoni n'ibindi bihugu duturanye nabyo nuko igihugu cyacu kizatera imbere ibindi byose twabireka ariko ibyo ngibyo bya bibiri mbabwiye tukabikora icya gatatu tugomba kugira diplomasi ishinzwe mu kubana neza n'ibindi bihugu ariko no guteza imbere ikonomi y'igihugu atari kujya gufata bizinesi ya leta tuko dirigiye business y'umuntu umwe nta n'umuntu wagombye kuba ari perezida agafata business ye akabari gukora business nk'uko ambasaderi bakujya bakora business ya Kagome na muntu wagubiye kuba ambassadeur adafite experience na ibintu by'ikimenyane ibintu ibyo ngibyo tubigomba kuvaho ibyo ngibyo nibyo bituma Afrika ko iguma kuba ariho hakenye ku isi niko yako nagutekereza in depth ubundi politiki y'igihugu cyane cyane na diplomacy yagombye kuba ifite za components of power zose ziri economic ziri social zose ziri military ziri umutekano byose ku buryo igihugu gitera imbere nitubikora byose tukabigera gutyo dufite inzego zikomeye dufite leta ishingiye ku baturage aribo bari sovereign aribo bayoboye igihugu nuko tuzatera imbere tugafungura imipaka ku buryo umuntu ashobora kuza abanyarwanda n'abanyamahanga bashobora kurinjira bagasohoka uko babishatse tufite amategeko arengera buri munyarwanda tufite inzego zidashimuta abaturage ahubwo zifuza kubateza imbere baba bari mu Rwanda baba bari hanze y'igihugu nibyo bibyo tugomba gukora ngo duteze igihugu imbere ariko nitutabikora tuzakomeza kuba igihugu gikenye ahubwo nidukomeza gutyo igihugu cyacu dore ko tumaze imyaka 100 turwana abavandimwe ubungubu no tugiye kongera kujya turwana n'abaturanyi bacu ariko barabimenye ibya Kagome ibingibi ntago bizarangira neza reka rero dushyire hamwe twubake igihugu gishyashya u Rwanda rushyashya murakoze
urakoze Cedric ko waje mu kiganiro nawe turagushimiye cyane Imana ikurinde ubwo tuzahorana kuwa kane w'igitaha nanjye ndagize rero nabwira abantu ko bira bintu Kagame yavuze yo kuvuga ngo abantu babanye nawe mu babanye nawe ku rugamba bakamuhunga ntago bamerwe neza cyangwa se abamurwanya ntibamerwe neza etc ntago ari ibintu ubundi politike ntabwo ari competition y'amafaranga politike ni competition y'ibitekerezo kurushanwa gutanga ibitekerezo byiza kurushanwa kuyobora abaturage neza ibyo byose mwagiye mubona muri Amerika niba mwarakurikiye neza ntabwo abafite amafaranga kurusha abandi ntago ariho batsinda amatora rero niba nawe azi wenda ko ya amafaranga yayabonye nkuko nawe babwiye mu buryo butameze neza azarebe niba abandi badigitatire abandi banyagitugu bavuye ku butegetsi niba ayo mafaranga bari bafite n'ibyohero bari bafite niba barabigumanye aho ngaho naho yagombye kwimenya rero kuvuga ngo kuri umunyapolitike ntiwirate kugira abaturage neza ntiwirate gukunda abaturage ngo bagire neza ugire gute ukirata amafaranga kandi tutari mu bucuruzi politike atari umucuruzi akabaye naho uhera wowe wenda kuko na politike uyibonamo ibintu by'amafaranga byabe ni ngo ubereho kurwana ku nyungu z'abashoramari politike yose ukayibonamo amafaranga abantu bagapfa abandi bakamburwa ibyabo abandi bakameneshwa ibyo ibintu byose ugabasoresha imisoro byose bikagukiza ariko abantu batabayeho neza donc ukabona amafaranga ariko mibero y'abaturage ugasanga abantu babayeho nabi ufite amafaranga y'igitangaza menshi cyane wasahuye leta wasahuye abantu ku giti cyabo ukumva ko abatayafite badafite ubushobozi nk'ubwawe ukabarebera hasi ku kirenge ntago aribyo kindi umuntu yakwibutsa nuko uriya mugabo ntago ari wahunze wenyine mu buhungiro yabanaga n'abandi iyo za Buganda hari n'abandi baturutse mu bice byinshi wenda mu bindi bice bya Congo bya Burundi nayo hose ntabwo impunzi nawe yabarizwaga muri Buganda ntabwo zabaga zibayeho neza cyane ibyo ni ibintu ntabwo nahungiye mu Bugande ariko abahabaye bazadusobanukira ariko ntabwo nizera ko muri ibyo bihe uko abantu babaga icyo gihe ntabwo impunzi zabaga zibayeho neza ubwo rero ni ukuvuga ngo n'umuturage wasigaye mu Rwanda ahinga umurima we ayorora nawe yabagaho neza kurusha uw'impunzi kubera ko uw'impunzi nyine yabaga aba mu gihugu kitari iki ahangaha arabivuze iki bivuze ko niba warahunze mu buzima bwawe mu myaka wamaze uri mu buhungiro bitari bimeze neza ugomba kumenya ko n'abandi wenda batamerewe neza kubera ko bari mu buhungiro buraryana naza mpamvu buri wese ashaka gutaha ukumva rero ko ugomba kumva ko igihe abantu barwana bashaka cyangwa se bahatana bashaka gusubira mu gihugu cyabo kandi nawe ariko wabikoze kugira ngo nawe usubire mu gihugu cyawe ibyo ngiyo ugomba kucyumva ntabwo rero wakira abantu ishya iyo ukiri abantu ishyanga uzi neza ko ishyanga kwa baravuga ngo amahanga araryana niko bavuga usibye ko tubivuze muri rusange ariko ntitunibagize ko kandi warabizi azi ko ngo ibyo bita ngo diaspora ngo ari intara ya gatandatu y'u Rwanda diaspora yinjiza mu Rwanda hafi mu myaka myiza itarimo covid binjizaga mu Rwanda miliyoni zigera kuri 250 z'amadolari amafaranga menshi cyane amafaranga aruta ay'u Rwanda ruvana muri cooperation mu butwererane mu nkunga zibavana mu mahanga yavana muri diaspora none se abantu binjizaga amafaranga mu Rwanda angana gatyo nuvuga ko bayamuhaga baraye ubusa aho ngaho nahumve rero urumva ko ndizera ko hari abantu wenda bari mu buhungiro ubungu bashobora kuba babayeho neza kurusha wenda uko yabagaho mu Bugande kubera ko ndizera ko ari mu Bugande ari impunzi ntabwo yoherezaga mu Rwanda miliyoni 150 z'amadolari buri mwaka urumva rero ko aho ngaho naho nuko atekereza ariko rero muri rusange nta nubwo muri politiki abantu bagombye kujya mu bintu byo kurushanwa gutunga amafaranga menshi politiki ni ukugira ibitekerezo byiza gukorera abaturage ukabarinda ukarinda umutekano wabo ukabaha ubwisanzure ibyo niyo bita politiki ntabwo uvuga ngo ndakize amafaranga yose narayikubiye abantu baricwa n'inzara barwaye amavunja bagwingiye bagize bate ntibiga abana batanu barasangira igitabo abantu babona amafaranga yo kwivuza wowe ukavuga ngo ndakize cyane ukumva ko warusa abandi kubera ko wenda ibyari kuzamura abo baturage bose wese byose babyihariye njye numva ari ibintu muri politiki ntabwo ari ibintu biteje ishema nta nubwo binemewe daburo ariko nta nubwo biteje ishema ahubwo ntiwagumye no kubivuga ahubwo kubera ko politiki ni uguseriva abandi guseriviri ugakorera abaturage ukafata umushahara wawe abaturage baguhaye bakugeneye kandi umushahara uhuye n'ubushobozi bw'igihugu cyawe nawe rero kuvuga ngo mfite amamiliyari abatayafite bose nta kigenda ukumva ko abakandagiye barebera ku kirenge simbona icyubahiro kirimo nta n'ishema ririmo murakoze ndashimira abadukurikiye mwese kuri radiyo itahuka abakunda ikiganiro cyacu mu buryo bw'umwihariko mwese turabashimiye niko abagiye Eduwari wategura ikiganiro cy'imibereho mibi y'abaturage akanakibagezaho turabashimiye ko mwadukurikiye rero turabakunda mwese kuri radiyo itahuka mugira amahoro y'Imana ibane namwe
Ndirwogezwa n'ingabo kwa ngango twokera kwa gahindura atinze ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Mama.